Almasiihu gaɗa baptisma makko o suɓi ayiɓe sappo e ɗiɗo iɓe jannginoa wuro e wuro na ko ɓe jotti e wuro gom ley leydi samariya nyalowma darake almasiihu lili ayiɓe muɗum yaha ley wuro gom sodana ɓe nyamdu almasiihu du yottake dow ɓundugon o jooɗi na ko debbo samariyanke gon du wari fa ƴoga almasiihu wimo debbo hokkaram ndiyam mi yara debbo on wi noy an yahudu ƴamtakan min samariyanke ndiyam mi hokka ɗum ndiyam yara na aɗa andi onon yahudankoɓe on kaldata e amin minen samariyankoɓe amma almasiihu wimo saɗa anduno kokkal allah fu an ƴamatano kam mo hokkare ndiyam jara debbo on wimo de a wala cawgal ɓundudunduno luggiɗi noye gatta ko kokka kan ndiyam mi yara almasiihu wimo ndiyam ɗan kokkanmi ɗan ndiyam gurdan non ɓundudundu horsata debbo on wimo to hokkam ɗan ɗon mi yara ngam tomi ɗon ɗe kasen fa tomi warto a mi ƴoga e almasiihu wimo ya noddoye gora gina o wi mi wala gori o almasiihu wimo a haali gonga ko mbiɗa kam a wala gori o ngam a wondino e worɓe joyo ba jondu gorko mo gonduɗa on hana gora non kan debbo on wimo mi faami an woni lilaɗo mbi'aɗo wara on an woni annabijo ƴuwoto allah on debbo on doggi yeyi wuro haaloy wi himɓe wuro gon gare daare lilaɗo mbi'anoɗo waran faa bo duniya on o wari ngam o haalani kan hunde fuu ko gannumi tawi a yiɓe ɓe ndu ƴuwoyi ɗon wari wuro gon fuu fu sowi wari hettinake haala almasiihu nden ɓe eelimo o waɗa balɗe tati e wuro maɓɓe o waajoɓe ɓe fuu ɓe tuubi ɓe mawnini innde lamɗo.